Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno. Yo, guys, acheni kuteta. Episode 9.
We got you, man.
Mid episode. Midweek episode. Midweek episode, man. Maizi, mekuwaje?
Eh, bana, it's been nice.
Bana, shugli merudi.
At least, bana.
Lakini election, mzee.
Hey.
Election.
What happened?
Najua election imekaka imekuwa noma design ya erection.
Wow.
Eh, mzee, kila kitu iko at a standstill, my G.
Bana.
Lakini
but you are past, man.
Imekuwa past.
I'm so glad you are past.
Kuna wasi wengi wamefanya nini?
Wamefanya nini?
Shughuli zilikuwa zimesimama, my G.
For a whole week.
For whole week, unapata bana, unapana mat pali, unapatanga traffic. Hakuna traffic.
Everything. Shops zimefungwa.
Hakuna nini, hakuna nini.
Kuna mwenye.
Sama IG.
Mm-hmm.
Kuna mande.
Mm-hmm.
Leo tuna record.
On a Thursday. Midweek
episode. On a Thursday, tumechelewa. Yeah. Juu we should record on a Wednesday.
Yeah.
Sama IG.
Mm-hmm.
Bana mande. Kijana wako wako wira 8 to 5 kawaida.
Yeah.
Hakuna traffic, watu wafungi maduka, hakuna shughuli inaendelea.
Uh-huh.
Alafu ikafika saa ya lunch.
Uh-huh.
Saa lunch kawaida ni 1.
Uh-huh.
12 to 1 to 2. Yeah, hiyo yeah. Hiyo ni kawaida tu.
Uh-huh.
Mzee, nimetoka kuenda lunch.
Uh-huh.
Naona tao ni kama 5.
Inakaa ghost town.
Si hata ghost town. As in kuna watu tu wengi.
Oh, watu ni wengi.
Inakaa rashawa, mzee. Unapata, yani, hakuna. Unajua saa kawaida. If unatemeanga tao labda saa 7, utapata mzee moja, wawili, watatu, nini. Labda wasi wametoka lunch.
Kweli.
Lakini sasa, mzee, Monday.
Oh, ni juu ya nini? Prezoki, the new the president elect.
So apparently, IBC walisema wata-announce president.
3 p.m.
3 p.m. Kila mtu ametokea, mzee. Kila mtu. Unaona ni sawa hapa, hawa ni madame ama wamadhi. Mm-hmm. Lakini sasa wako na handbag.
Mm-hmm.
Oh, hakuna mtu huenda lunch na handbag, mzee.
Kila mtu teketeke, mzee, kuchukua mat.
Kila mtu teketeke, kuchukua mat nini.
Kizidimta.
Penye mimi nafanya era maiji.
Mhm.
Hatujaambiwa anything.
Imefika lunch time, hamjaambiwa anything.
Eh, nimesema anything juu niko nataka kusema hatujaambiwa ni shit.
Ni sawa.
Bro, sasa mabeste, niaje? Mimi natokea era saa hii tumeambiwa tuende home. Mimi natokea era saa hii naambiwa tuende home. Mimi na mzee.
Wacha
nikwambie. So si hata tension na such. Mimi sana jifikiria na shindoa. If hao ni mabeste zangu labda wa 10 ama wa 5
wanazidi
mtaa.
Mimi
niko era, mzee. Wa.
Eh, unataka kuniambia na tension?
What are tension, mzee? Unaona tukienda nini?
Eti hata hiyo masaa yenyewe unaona hata watu wakitoka take tao bure wao tense
unika ile design ya curfew. Yeah. Unaona curfew iko 7.
Yeah.
Kuna wasi wanashuka labda wanajaribu kwenda place.
Mm.
Lakini wewe sasa uko against them juu au hujapewa ruhusa job.
Una
get?
Uh-huh.
Wa nika
how did you maneuver the situation?
What are you maneuver situation? Si tukajiambia tu usiku kona kambogi kangu pale.
Mm.
Kajiambia tu acha tuende. Jua tujiambia anything na HR. Acha tuende tudishi.
Mhm.
Tufanye turudi wera. Alafu tusikie venye itakuwa.
Mhm.
Waiji. Tukienda pale kuingia.
Mm.
Kudishi.
Mhm.
Pale City Market.
Mhm.
City Market sidhani kuna mtu aji City Market.
City Market iko town center.
City Market iko town center.
Yeah.
Sasa naingia pale kwenda kuorder ugali wa tumbo zetu.
Bana, matumbo fry bro.
Matumbo fry.
Kini siku hizi hakuna sauce lakini ni sawa.
Ah, sauce noma. Sasa imeharibiwa na bei. Sasa imeharibiwa na economy si bei.
Unajaribu kuambia maduka sauce, kuambia bro economy.
Bana, economy. Eh, sauce labda nusu ya ile sauce uliojua.
Na hiyo ni do.
Maiji, unaona kufika kwa hiyo gate?
Mm.
Email ikatumwa.
Na ukote nje.
kwa TNG. Sasa unajua
yuko kwa ofisi. Oh, mna
Eh, kuna msi anapata hizo ma update. Ikakuwa mnafunga era sana.
Sana.
Bwana tuliacha ugali matumbo kwa meza maji.
Wacha ufala. Amko dishi.
Tradition nini?
Eh, buda.
Mbona udishi? Mbona udishi saa 8? Ama close to saa 8.
Ilikuwa close.
Na ilikuwa close to.
Then ni saa 9 man.
Umeambiwa kitu inaitwa saa 9. Alafu saa mkirid situation ya tao kila mzee ako ready anzi na mepark nikurudi nikurudi mtaani anataka nini itangazwe.
Hiyo na lazima
unaona kuna ile tension pia.
Unazidi mbio mbaya.
Tena YG nilipitia audio.
This is ukitoka kwa ofia ama ukirudi.
Azin sasa nimetoka city market na zindi best yangu nimefika audio. Kutoka kufika Odion kuna wasi wa boda hapo ubeba.
Yeah.
Majamaa wako na mavuvuzela. Saa ile kupuliza kuchochana inakuwa ni aje kawe si wa huyu. Enda tu mtaani mape. Huyu asipotangazwa aenda mtaani tu mape.
Mshaanza kuingiza njeve.
Bana
lazima utaingiza.
Lazima utaingiza njeve juu sasa unafikiria guns wakaja kuattack mzee.
Buda na uko taa.
Kitu ya kwanza simu.
Kila kitu.
Do, nini.
Hata uumie.
So hata ukajarudio ufei uambiwe enda mtaani.
Bana.
Unakuwa
noma. Ejianya magunzu wataona. Unajua waogopi, jua konjaa kwanza. The second thing, mnashinanga mmepitana nao wanaomba mambao hapo wa mwapati. Buda mejaangori, wanapita na wemba ya mbae.
Sasa ukianza kufikiria hizi vuvuzela hizi maniwa.
Mafirimbi.
Hizo mafirimbi. Ya ziko sponsored na someone.
Ya true.
Ina kanoma kiplani.
Bana jo. Iyo lazima uzidi mtaa. Teke man.
Bro, wacha nipisho. Kutudivera teki. Teki mbaya. Tunafaa kutoka. Sasa, iyo time yenye napiga story, ama iyo time yenye nawaambia, ni 145 hivi. So ni mbio mbio, kuenda, kufunga, kuzima machine na nini alafu.
Uondoke ngori.
Teke. Nikapiga simu pale Rotejo. Unajua your guys are G.
Ula G Rotejo. Kuna watu wananiambia sasa shenge.
Bana hii shenge inakuwa noma.
Sawa.
Rotejo ni bus terminal.
Bana.
Bus terminal.
BRT ya tao.
Sasa bus terminal mzee. Napiga tenje naambio ni aje hapo mpaka kuna line.
Kodi ama nini?
Kamagera. Unacheki?
Yeah.
Naambiwa hapa kuna line. Nashindwa saa line. Line almost 2.
Bana.
Aujaiona hivyo. Unajua line kawaida ukiambia msee 5 kuna line ama 6 kuna line ama nini? Unaweza ngoja. Utulie mtaani. Utulie kwa ofe, alafu ushuke mtaani baadaye. Bro. Kurudi ofe, kuna line. Sani kwanza kutafuta msee anaweza njenga lift. Msee anakuja Thika Road. Tushuke naye.
Bro. Unacheka bro.
Unacheka juu kaza ilifanyika. Juu nilipata, nilipata kolego wangu mzee ako na gari personal. Niaje na kufikisha mpaka Roisambu. Wacha leo wenyewe tuseme tu hizo ni juu hiyo time, wacha tuseme tu location juu wenyewe hiyo time ilikuwa noma.
Bana.
Wacha tufike Roisambu. Kutoka hapo utapata mart ikufikishe kahawa.
Because sasa unajua we hapa Ngori ni kutoka tao tu.
Ngori tu ni kutoka tao.
Toka.
Sami niko tu very ready. Huu jamaa akinifikisha Roisa kutoka hapo manuva. Sasa enda manuva.
Kweli.
Unacheki? Mzee, tuko Mudhaiga Police Station. Jamaa tumeenda, tuko watu waine. Kuligu wangu mmoja ni wa kahawa, tunashuka naye. Au mwenye gari ni wa Kahawa West. Na mwenye amebebo kwa driver, juzi tulikuwa nyuma, kwa driver ni wa Kasarani. Sasa ikakuwa... hiyo gari haziwezi peleka kila mzee huko.
Of course.
Juu ni kuenda huku kwenda huku kwenda huku. Kwa pale Mudhaiga mzee tai kapiga.
Pum. Tire burst.
Tire burst. Tai kaanza kutoa maji. Ya sasa unajua fani vinga hata ni hii. Sisi wenyewe tunajua. Mimi nikiwa ndani ya gari nasikia tu hilo. Unacheki azin venye nidhi tai kianza kutoa gari kai inaenda utaanza kusikia penye true. Penye ku affected itaanza kutoa hewa na nini na nini.
Mhm.
Mzee. Acha gari isimame.
Mhm.
Tuangalie taya.
Mhm.
Ikabidi tumeingia pale survey.
Mhm.
Kuna tire center hapo.
Mhm.
Sasa vipi
tire center? Ni kwa petrol station gani?
Na kwa total.
Total. Total.
Total.
Total. Total.
Total. Total.
Hiyo
hiyo total ama
sawa
maji tukaingia total total
tukaingia total
tukaingia total mzee jamaa wa pale tire center jamaa ni mmoja unajua sawa say I think
of course kuna mtu amesepa
eh juu hiyo tension sasa inakuwa eh lazima nifike mtaani before 3 ndio hizo vitu zikitangazwa nikuweke jani eh zinipate rodi labda kutakuwa na riots na fracas na na chaos
bana
maji jamaa aliangalia tai hivi akadai iye nee star dangaja unajua sasa ni sangapi 230 juu kuliko kumeanza kuona traffic
of course kila mtu ako ina rush
eh yeah, kila mtu ako ina rush 230 Tuko total.
So 30 minutes you have to get home in 30 minutes.
So niko na pressure ya 30 minutes lazima nikuwe mtaani.
Hii
kitu wakifanya nini?
Wakianounce.
Wakianounce.
Uh-huh.
Jamaa karudi. Akakama kaangalia. Akaeka pressure kwanza.
Yeah.
Ikakuwa niaje. Hii gari hizi toka hapa. Uh-huh. Na hivi itatoka hapa. Hata ni wapampia aje. Itaenda tu yaribikia kwa barabara. Labda muende na rim. Ama... mrisk maisha yenu.
Mm. Na ni highway, unajua ni
highway. Na ni highway, sasa unajua sasa highway ukishatokea ni kimbia unacheki. Eh. Hapo kwanza watu ukiangalia kuna speed limits za so.
Yeah, za so 80
unacheki. Yeah. So lazima ukue speed.
True.
Maiji. Jamaa akasema hii gari siwezi acha hapa.
Of course.
Juu pale sabe.
Eh, hata ndio karibu na tao kabisa.
Ndio karibu na tao na bado kuna magunzo kwa mtaa fulani ya Mr. Taja.
True.
Unaona?
Wanaweza shuka.
Wanaweza shuka sasa ikue. Eh, bwana hii gari yako. Jamaa kaambiwa niaje hii gari yenyewe. Ukweli mimi yenyewe. Kani kupamu, weji pampie, enda nayo.
Songa nayo. Hataki ngori.
Mimi sitaki kuingia kwa
shida yote. Hataki lawama I mean.
Jamaa kakubali. Akasema sawa acha hii gari ikae hapa, lakini niweke pale nimeficha kiplani. Cheki. Jamaa akaacha gari. Sasa kuenda pale stage. Hapo survey kuna stage pale mbele.
Hapo mbele
lazima. Wewe ukainika unaingia sijui la mada ama
si. La mara.
Kuna
hoteli fulani kwa hapo.
Sasa kufika hapo sasa tushamua tupande mat. Juu sasa hata tukijaribu kuita cab hakuna cab yenye inaweza kuingiza sijui wapi ama wapi ama wapi. Hakuna cab itakubali kwenda Kasarani irudi ende kwa Western itoke iende kwao. Maiji. Tukapana mat. Hata si kupana mat. Tuko stage. Saya kungojea kupana mat. Jamaa kakama. Nazigi. Hizi kuna mat. Nazigi
sako. Nazigi sinza nini?
Nazigi nza
West.
West. Sasa kakwa hii nazigi. Hata nyimi kipana mtenda. Tuku shukia diare. Mna mtalipisho ile doye nye.
Uja mat. Tukapua likizia.
Tena sasa mati zote zinabeba excess. Na zigi ikabidi imebeba excess. We don't advocate for that.
Bana.
Sia tuko for here.
Safety first.
Lakini sasa juu ile pressure, majama wangu ili wakafanya nini?
Wakazidi.
Wakaingia jama wakasarani na kawawes.
Si
tukabaki, mimi na jama wangu wakahawa.
Sasa hini saa ngapi mbude?
Sasa saa hiyo tunaongele ya 245. Hiyo ni 15 minutes. So mimi na juu niko na 15 minutes za kufika ni wapi?
Mta.
Za kufika mtaani.
Which is possible. Kutoka survey at least.
Kutoka survey, juu hapo hakuna traffic.
Jami naishianga, panaitu aje? Allsops. Allsops.
Allsops, hapo kutoka Allsops kwa na Garden City.
Ni kunyorosha hapo.
Saki janiwe nyo kwa hapo. saina kuoniaje 15 minutes mpaka mtaani ndio kitu kitangazo 3 niko nimeka mtaani.
Ulitoboa.
Wacha kutoboa, mati ya kwanza ikakaa, ya pili, ya tatu, ya nne, zote zimejaa. Kujaa na si ile kujaa
ni kujaa kujaa.
Ni kujaa kujaa azini.
Hakuna hata space ya kusimama.
Nini nini nini? Wasio wamesimama wamejikilia chuma, gari zinapita, gari zinapita, gari zinapita, gari zinapita.
Na hizo 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 mati zikipita zimepita zikiendanga na
zile. Eh, unajua eh azirudi juu sasa sasa msia anafikiria if tao kuna hiyo tension.
Bana.
Mbona nirudishe mati yangu?
Acha mati yangu ilale mtaani.
Acha ilale mtaani. Mzee. Gari ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Miss juu gari ilitoka wapi? Yeah. Nissan ilikuja empty. Jamaa akasema Nissan inabeba Thika Road na speed Thika. Hii gari inaenda kulala
Thika. Ah, nice. Hiyo yes, uko sawa.
Si niko sawa sasa. Sasa lakini sasa una feel kuna hiyo tension ya hii gari irudi. Hii gari ipiti Thika inaenda pale tu inala. Nikaangukia mzee, nikapanda nini?
Kapanda...
Nikapanda hiyo gari, tukalipicho chwani vine yoko koligu wangu. Chwani mbaka kawa, tukakaa mtu fiti. Lakini sasa unachiki ukipita, ukifika Roysambu exit, ni saa nane. Lakini bado kuna traffic. Of so course. Traffic imerudi mbaka Safari Park, beyond Safari Park, kuna cheki? Kurudi sana tau.
Walai.
E saa, hapo watu ingi. Watu wa Roysambu wanashikisho kwa highway. Watu wa Gedo bado hivyo hivyo wanashikisho kwa kahawa uzuri ya kunanga magari ya timobe. Kuna hako kako ka nini ka exit flani. Tukashikisho hapo. Kaka mtu fiti. Mbaka mtaani. Lakini wacha ni kuambie mzee. Iyo mande imekuwa tension.
Walai.
Funny thing. Kila mse anarakisha apige shughuli ya 3. Atoke 3.
Hey, hata usinikumbusha
African time. Atoke by 3. Unacheki? Lakini sasa African time wa mzee.
Masa ya Mkenya.
Masa ya Mkenya. Nyi wote mnarakisha mkwe home by 3. Jamaa wenyu alipiga shughuli 3 hours later. Actually hata ni 3 to 4 hours mzee. Sasa nyi mefuka mtaani mwago umetulia. Hey, unajua.
Tumepigishwa mamanki mzee.
Mwana manki mzee.
Kila mtu kwa TV. Three hours unangoja. Kila mtu
kwa TV. Bana ukiingia pale kwa TV ukingoja kitu yenyu itwe.
Wapi?
Wapi?
Wapi? Ewa unasikia na nini ndio wamefika? Na nini ndio wamefika?
Na nini ndio wamefika? Alafu sasa mnatumbuizwa pale na kwa yenyu.
Eh, kwa elimba. Wa.
Bana kaka kuna mse anafaa apate overtime mzee.
Hours. Hours ziko hata wadidishi.
Hours
walimba kwaya kidogo hata imbe national anthem.
Noma.
Kwaya give us another song.
Kwaya siju nini sasa nikaa ku round sasa. Nini mmemaliza nyimu endeni nini?
Afton akaimba siju nani?
Bana.
Lakini yenyewe masaa ya Mkenya
hiyo Monday ilikuwa noma. Sasa funny thing. Ile masaa waliita wakaita.
Ikakuwa vile ilikuwa.
Hiyo ni 6 tunaongelea kitu ka.
Between 6 ilikuwa inaelekea 6. Ilikuwa inaelekea
6 to 7 au yeah, 2 to 7. 6 to 7 jamaa wenyu wakaita. Sasa unajua saa kuna ile tension ya wasee sasa ni imeitwa so unasikiza nje
nisikie.
Nisikie labda kuna watu wanawika huko, labda kuna watu wanafanya nini.
Bana.
Maiji, penye mimi nakaa hakuna mtu alibonga.
Walai. Nilisikia tu wasewa kushangilia.
Kushangilia na ikaisha. As in one, si. Unajua ukiangalia historically. 202, 207, 2013.
17.
2017.
Yeah.
Inakuanga kitu extended kiplan.
True that.
Maizi, wasewa liwika, wakanyamaza.
Bas, kila kitu ikarudi normal.
Sasa bro, sasa siwache sadi gesto.
Eh buda.
Sasa hiyo siku hiyo sasa ni siku yenye nenda tu mtaani. 7.
Ya hiyo siku.
7 hiyo siku.
Mando.
Actually tunaongelea kitu kama 7:30. 7:30 bro yangu, best yangu tu anaitwa Chali. Chali Chomba. Big up.
Bwana.
Chali Chomba. Akafanya nini? Chali Chomba aka Maiji, Chali Chomba, akatense. Demi yake. Demia salichomba anafanya kazi westi.
Hiyo ni mande usiku.
Hiyo ni mande usiku. Na wajapewa ruhusa kama wananchi wengine. Isha tangazo maji. Ikakuwa ni aje. Salichomba gari yake. Tushuke mpaka westi. Easy. Tukaenda mpaka westi. Tukachukua demu. Kuna vitu likuwa na tupitia pia CBD.
CBD moja ulikuwa na hepa hivyo.
Hii CBD yenye likuwa na hepa. Apparently hakuna no. Hakuna noma. Ah. Tukarudi CBD. Kufika CBD maiji. Bana gari zinaitana kaa kawaida. Mbaka inakuwaje. Ni aje Dika, sijui Juja, Riru, wapi wapi wapi. Shugli inaendelea kawaida. Hakuna vurugu, hakuna nini, hakuna nini. Hii election nao imekuwa clear.
Wala ina
imekuwa. Enyo IBC big up.
Bala itana.
Enyo wamejaribu kumaintaini ustiyo. So anazili everything.
Kwa zenyewe, ile tension ilikuwa before hii kitu
unajua azi, ni ukweli
kulikuwa na tension. But unajua pia watu walikuwa na ogopa, you know, previous, per previous.
Unajua saa ukiangalia
2017
ilikuwa hivi na nini na nini.
2007
nini. Lakini imekuwa, mimi naweza sema imekuwa poa, juu as much as presidential election, hizo results ilitangazwa, awali ita Ruto.
Yeah.
William Samoei Ruto.
Yeah.
His Excellency.
Bana.
Lakini lazima, president, lazima president elect.
Masao doctor.
Doctor, Dr. William Samoei Ruto. President elect.
Yeah.
Though kuna hiyo pia. Kuna hiyo mkutano. Kuna wasi kuna opposition. Yeah. Ama let's say kuna wasi wana differ na results za IBC.
Yeah.
Lakini sasa bado ukiangalia bro. Kaa leo, leo na record podo na Thursday.
Yeah.
Izi result litangazo mani.
Mande.
Shugli zimeanza kurudi.
Ah, Buddha, acha so, nikuambia. As per the comments nimekuwa nikiona. This is just the online thing I've been saying all over. People are just saying, even wherever, even strongholds of opposition, they're like, you know what? Tumechoka. You know, this guy anafatua kubali results. We just want to continue because continue. Economy ni ngumu. Everybody wants to eat na... Unaelewa? Eh Buddha.
Unaelewa bro sasa. Sasa baiji kuna moja niliona jamaa anadai Kibera. Kibera na Madhare tumechi kupigana. Leo pia atupigani tunataka watu wa Karen sasa pia watoke. Bari hiyo kitu ni mbaya.
Which makes sense.
It makes sense too. If seen Madai had home say.
Bana.
Basi kani bado ni madai hard mkio uko high end places. Wacha tuone vurugu basi pale kare.
Katika chomeni matae
huko. Chomeni matae ya kare.
Ndiyo
enyeto.
I saw some guy in Kibera speaking. Alikuwa nasema man. Mulikuwa mnangoja tuchome. Atuchomi. Atuchomi kitu. Which is what we advocate for a lot. At the end of the day.
At the end of the day. Shugli bado inaendelea.
Bana. Vitu ni ngumu Buddha.
Wase wabiz nini nini. By the way. Naweza kuambia bro jumio enda CBD on a daily. Ile siku yenye siku enda CBD ni hiyo siku tu ya kuvote.
Yeah.
Business zinaumia.
Wala, you know.
Unapata kuna kale ka facility umepewa ka loan kidogo tu kakukuboost.
At the end of the month.
Sasa unaona, at the end of the bado interest ina accrue.
Of course.
So wewe ukiwa pale ina
inakuumiza man. Ugali sasa hakuna man. Otherwise una
sana. Mimi na feel mwongea sana bro. Wewe bonga.
Ami yangu tu, you know, mimi nimekuwa it's been a very normal week for me by the way. Nimekuwa indoors vile tu umesema, watu busy tunaumia. So busy nimekuwa chini. Sijakuwa nikitembea sana. But just something I'd like to nini. Kitueleza taka kunini. Leo ni kichill chill tu nilikuwa napitia, you know. Mitandao ya kijamii.
Mitandao ya kijamii inaitwa social media.
Social media.
Twitter, Facebook, Instagram. Labda WeChat ilikufa.
Hapana, WeChat ni wachinguvu.
Labda
kwani. Na cheki tu na cheki.
Wewe watu wanatusikiza kutoka China. Ni hao.
Ni hao. Ni hao. So, napitia bro, watu wao walikuwa narudi chuo leo. So nimevidia clip fulani leo naona. Ati ndio watu wao wamefika chuo. Ame chill just a video miss junior tu gani hata zini ya wapi
but by the way tena ukiangalia hiyo clip hata watu wa kwanza walikuwa jaribu ku hide faces
they were hiding their faces or something
nile tension ya chuo pia
yeah true that naona sijui hata yote nje ilifikaje huko wallahi jenye ni chuo, lakini none of my business. Watu hii siku hizi wako na TV kwa dom.
Bwana.
Buda. Privileges zingine
zingine. Na ngoma walikuwa na watch.
Ni
ni ngoma, si ndio?
Yaani mmechilia mmechill dom ati mna TV, mna mbulu, ati mna relax kwa dom na watch mbulu. Buda.
Bwana maji. Shit kisoma. Mbulu. Mbulu ilikuwa nashuka pale Saturday.
Wachana hata na Buda. Ama, mbulu iko kwa DH. Iko kwa DH katikati. Imefungiwa kwa box ya mbao, iko na chuma ndani. Na ni TV ndogo sana.
Bro, utaanza kunichomea. Unajua ilikuwa entertainment captain kwa chuo yenye ulikuwa.
Buda, fuck the fuck.
Lakini sasa mbona unaniingilia maji?
Eh, lakini yenyewe eh Buda, kama huko ndio tumefika, tunaendelea. Sasa tumebakisha. Tumebakisha nini?
Zile laptop. I think sasa Azizi hata hivyo unaona venye mati ziweka. Oh, venye mati ziweka screen kwa kiti. Bana kila kitanda ya chuma. Chomelea.
Acha ufala. Hiyo sana watoto watakuwa jinga bana. Bana na shule kwa natini.
Usiwa tungo masoma.
Ay, unasoma nini? Eh, lakini wow. Man, it makes me like, hata nimeshtuka by the way. Like, thinking back. Eh, thinking back. Hey, thinking BCG zimefika chuma.
Nika cubicle. Unacheki.
Bana.
Ni design ya cubicle.
Design ya cubicle mzee unambulu ati unaweza watch ngo. Sasa
pale pale cube ya kitadeno.
Bana.
Eh, hapo sasa kuna flat screen.
Ingekuwa enzi yetu vile sisi tulikuwa ma hero juu na kichwa ngumu, Buda tungeingiza mpaka ufa ndani.
Bana, ilikuwa nika Kenya.
Bana, ni Kenya tu. Ni Kenya kitu yenye mekosa tu hapo ni nini?
Freedom kidogo.
Lakini hiyo ndio kitu imenishtua. Otherwise me wiki yangu imekuwa tu chill. Nothing much going on. You know the election bado ndio tunatoka kwa hiyo. Hiyo mood ya elections and
lakini
all of that.
Lakini sasa tumoja pia inanibamba.
Yeah.
Also ameactuma chua.
Very.
If huyu anasema amefanywa nini?
Yeah.
If huyu anasema amefanya nini?
Yeah.
As in wamesema justice i prevail, unacheki? As in wacha justice itawork for.
Yeah.
Mwenye amefanywa ama mwenye hajafanywa, unacheki?
Ndio nyenye vita zingine ni za masonko man. Wacha wapigane kwa koti.
Sisi
tuendelee tu na life yetu.
Funny thing leo hata nimeona governor wa Nairobi wawili. Wenye walikuwa na contend, wasi hata walikuwa kwa debate. Msi. Wako pamoja walikuwa napiga kofi.
Hivi wametulia.
Wametulia.
Watu wananga shida zetu.
Yeah, by the way.
Buda, wewe piga mboka.
So peace, wachana peace, na peace, stories peace, za watu. Peace.
Bana.
At the end of the day, Kenya God alikuwa ameplan itawork.
For sure. It will prevail. For sure. Otherwise, by
na
the way.
Lakini unajua labda bado kuna Mavis. Mavis bado Kenya. Kenya mliko
mbisa. Kenya mna believe ingi.
Kenya mna believe ingi itawaki. Yeah, as in easy, hakuna pressure. Kuna
yeah,
pressure
for sure. By the way, leo the 18th ni birthday ya best yetu moja.
Ah, Mbote.
Mbote, man.
Mbote pale Mastermind Technology.
Bana, big up.
Bana, tuwa big up yo duka, mnafahamu tutumie masimu.
Bana, jo.
Kama kona tumie iPhone, sayi? Bana, staki the deal. Waza nitege 14.
But the 14 inatokea very soon.
Eh, inatokea September.
Inatokea very soon. But big up Mbote, big up Mastermind. Tenje mbaya mbaya bro. Pigia Mbote.
Mbote phones.
Mbote phones na Mastermind.
Mastermind Technology.
Eh,
though bado wako kwa nini?
Wako hapo.
Pale IG nini.
For sure. Kila mahali can check them out.
Happy birthday Mbote.
Happy birthday.
So, imekuwa midweek episode.
Yeah.
Episode 10.
Yeah.
Hiyo sasa ndio ya kufunga wiki.
Ya kufunga wiki bro.
Itakuwa mad.
Itakuwa madness. So stay tuned, subscribe, listen and share man.
Share man.
Thank you.
Na tunawapenda sana.
Bana. Everyone listening, big up, much love
and peace out.
Peace out man.
Peace out man.